kwetsise bona bo big soldier ke mo mushimono betha di batla mo go butsa ka batho ba o reke shaba ipo go butsa ka bashimane ba o betha malepola ipo ene malepola ke a uya ashiba go rekele ngwana o yo tlompela shika ba
Yeah.